Felix producer te yasoma mateka na yo muziki wakubanga gumenya mateka. One man Jupiter kano kensa budde nebalapa bakatide wa mamani keda bosi bakande
onyuma okutunulira nkusaba leka nkutunulire abalala nze bannema nebatunula tebinsanyusa onyuma okutunulira nkusaba leka nkutunulire abalala nze bannema nebatunula tebinsanyusa
mpesa lwaki nkutunulira bwetolaba ngaonyuma okutunulira ye ebyange wabiwamba omwoyo n'omutima byombi nabifiisa nasigalawo nzeka bebi ku lulwo njagala nkulage bebi naawe tokitya njagala nkuwa omukwano nga mungi kamiri na danela nga muwoomu katunda na sukaali kwagala nnyo lujegere ku ggaali sikutaasiri kuleka kusuuta batwogerako tebajja kututiisa njagala nkwateko naye nga tonta totakinge kusakinge mpaka ku nta tweraga omukwano gutanabawo ku nsi nga muwoomu teriyagulamuza naye bebi ekitufu wanyiridde n'abayaaye mbalaba batidde bampagidde bali ku ludda lwange bansabye kimumbu nkutunuulire yeah.
Onyuma okutunuulira nkusaba leka nkutunuulire abalala nze bannema nebatunula tebinsanyusa onyuma okutunuulira nkusaba leka nkutunuulire abalala nze bannema nebatunula tebinsanyusa
enondeko nkamudde bwekuba kukuba omutima onsimudde kulowoozaako nnyo mu kiro ngakola n'amaanyi ndabe nga nkusanyusa gezaako abalabe naye bangi njagala onyumirwe ngabala siringi sente zaffe zikwate bulungi njagala onyumirwe ngowe makerere nga tosaze obuvaazi anti wiikendi njagala kutalekeri mu javaazi tulye tunyirire tulumya abateesi balaba bangi basimbye kalayini naye kyensaba baby bayiteku obuyisi gwe
onyuma okutunuulira nkusaba leka nkutunuulire abalala nze bannema nebatunula tebinsanyusa onyuma okutunuulira nkusaba leka nkutunuulire abalala nze bannema nebatunula tebinsanyusa
otambulira nsaba mbere faniwo otogula fosayininge ku lugoye lwo onyirira otukula sibya kusaaga otambula olumya naye tebakukwata betukola tubikole buli kaseera kiro na misana bebi nga tetukoowa tulumya abateesa babakuswama bawanika emikono mbu bakuwane balage nti yenze bebi gwe wasiima mutima gwange nakukwasa neera togulumya togulumya kuba ggwe
onyuma okutunuulira nkusaba leka nkutunuulire abalala nze bannema nebatunula tebinsanyusa onyuma okutunuulira nkusaba leka nkutunuulire abalala nze bannema nebatunula tebinsanyusa